tarihu o fuddi affaire la yaari hono do Allah mawdo haali Qur'an teddido o min sura Safati en to e tarihi nay annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam somo moya gune jinni arad al yadingel am yili ko dum ni do hoyda e de hirsuma mi de layyoma kanko dingel nokku Isma'il o din ya abdam gollu kala ko jenerta annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam mo melni dingel nokku ngel en tinum honno sa'ada hirsa baawu no melni den no mo melni annabi Isma'il mo woni labiki di ko weli sanne woggi labiki e daali Isma'il fa ma tanti hirsa tanti kaya ya ali si tin jonna Allah tin jabali labiki hirsa daande annabaaji mu Isma'il o Allah jippin jawdiri baalu bonji hokki wotti bi do pawno labiki woggi e daane jawdiri baalu e te o asru fuddo ade layya do sa ronkal de layya kirsa jawdiri baalu layya da to on tarihu wufi an heewi baraaji an heewi moƴƴere ni baraki ko layyete baali dum moƴƴide baali e dow e nayi e gelooji gooto fuudu ama layyaade fa hay so sey annabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam kanko hijji nokko arande o hijjino ko cakitiiɗo o mo layyike teemedere ngelooba kon itti kalis noko ngon soodi teemedere ngelooba sikkitto yakkude jama sonkani ha teemedere mbaalu teemedere mbaalu na dew ko mbawɗa an turta hay dokka hen sekiraaɓe ma baraji fuu e barake e fuhoote e jungo ma gorko ana wawi layyaade debbo ana wawi layyaade suko ana wawi layyaade mawɗo ana wawi layyaade goɗi fo ana wawi layyaade teemu sootataake wala fuu ko sootete layyaade wona teemu wona ngurumi e layyiɗa fuu tekke kake watte a hoore galle mo ñaama hen donc dokkaɗa hen miskinaɓe ɓen mbawa layyaade donc dokkaɗa jeɓɓira moɗon sukaɓe layyaade dokka ɗin tewtagonka banggal yimɓe tedduɓe ko nandi almama e warde modudaɓe ko nandi ɗum sellata sa juuɗe juulama tan jaa kirsa sa Allah no hirsani sa hirsii tew ola keɗɗa heɓade layyaade layyere sarie mo go'o wayte daago omo sinni omo selli oce omo fayi omo neni
tawa layyarde aɗa wawi ɓamire ñamade
sa aɗa miiɗi aɗa wawi yoɓa ko ɓooyata hono joni sa a focus nere un so le 5 le 10 en kas nata jungo ma on o hande no hawri kaso hande wala jungo ma ka a tayri tayral ɗum toratama ñamade wona hono ñamade ɓoyde wona hono ñama cuccuka en dogo ko wartuma hon ɗi ɗum ka sellata